back in the business. Five star music.
Here's another one. Here's another one.
King Leo Kuna.
Niambia nini sasa mbacho sikijui na cheka na we
siku
ukikucha sikujui. Bia nyingi na misupu wa subuhi nyumbani na itwa dingi na vichucha vipumui. Party kama siku yako ya birthday au tuseme hii ndo last day. Basi we kiwashe kabla hata uja pass away. Yellow suba parking iko fresh shika yellow kalem suba na party so kila siku watoto ghetto furai. Morabu kauza mafuta hii ni kero Dubai. Arusha Ngorongoro kula nyama, kulala Morogoro, pati Dar es Salaam. Kwenye vichochoro, so ruksa kuinama. Shanza migogoro ya wanaume kusimama. Habari za kaunta nazo Mr. Vita,
eni mnataka maze.
Mr. Big Black, robaya kwenye kazi naitwa Mr. Hitra.
Nezi habari za angani,
call me Mr. Bieber.
Nikiuno tu, aina garama, aina nguvu, nikiuno tu.
Oh yeah.
Nikiuno tu, ulipi nyama, ulipi bia, nikiuno tu.
Oh yeah, dance, dance now, mira mira, dance now,
mama,
dance, dance, dance now, mira mira,
we mama,
dance now,
se mama,
mira mira, dance now, mira mira, dance
now, mama,
dance now,
we mama,
dance
now, mama, dance now, mama.
Kama DJ umeletewa, speaker umeletewa. Playlist ya nyimbo unazopenda utachezewa. Pombe unazokunywa utaletewa na utalewa. Kanza mapapara baka homu utachelewa. Jokofu liko basi towa chupa weka chupa. Magaradi kama nguo unazotupa. Towa kazi weka kazi mambo super. Lada tumaifazi kama linavofanya duka.
Mama mama,
mama mama,
kula nyama nyama,
nyama nyama,
baka jua lina
zama zama,
zama zama zama,
zama zama.
Tungi likikata nalifata ata boda. Amri marufuku wa mnamtu kwa giza soda eh? Tuko pamoja, ya atoja.
Mdogo mwaga ugali wakubwa tumwage mboga.
Aina garama, aina nguvu ni kiuno tu.
Oh yeah.
Kiuno tu, ulipi nyama, ulipi pia ni kiuno tu.
Oh yeah.
Aina garama, aina nguvu ni kiuno tu.
Oh yeah.
Ni kiuno tu, ulipi nyama, ulipi pia ni kiuno tu.
Oh yeah. Dance, dance now, mira mira, dance now.
Mama, usa mpepe bio.
Dance now, mira mira,
we baba.
Dance now,
se baba.
Mira mira, dance now, mira mira.
Utazama.